petrol sukari.
Imefika saa tisa na zangu zimeshika. Kab nilitisha, anapiga simu ashafika. DJ anachizisha, nishachoma picha. Zangu zinanisho, last one before I go. Ya mwisho before I go. Last one before I go.
Feel sitaki kurudi home. Hii ni vibe meni nice kume chrome. Boya na nibamba hope kesho tani call. Round 2 bado kesho tuko on. Mimi ukinita lazima ni kuja form. Hold tight catch wine come on. Mr. DJ playlist meni roga. Walai when he fave when he done when he mnoma. When he mnoma. Cheza request yangu cheza kamoja. Chali yako home yeah bado na ningoja. Lakini neza gawa tu sahi ukiniomba. Skin nice haga set kwenye mini. Trendsetter chiki drip juu chini. Bado nikichoma misi jali iko nini. Beat iki drops jali nini au nini.
Imefika saa tisa na zangu zimeshika. Kab nilitisha anapiga simu ashafika. DJ anachizisha, nishachoma picha. Zangu zinanisho, last one before I go. Ya mwisho before I go. Last one before I go. Ya mwisho before I go. Last one before I go. Before I go, I'm sure before I go.